Joulan sukaabe alhaali dalle de rewa sariya no jokki addude sokolaaji e der leyde Afrika e balde jabbiide dannotobe burbe temedere yolike e laakun yurukun kawro mbur lesdi Senegal ko fandi fof dannotobe nogas e jeego sami mambi en mayi e dum hay si tawi non ciadele e tampere no heewi e mum sukaabe no jokki tindagol pelle njaare e maaje e etagol yaadu Europe e Amerika wono holliri nde jantore Seydou Nourou Ba gila Dakar
kawi degi men kadi alzeri yi men tambi men tambi kan men sey
Cheikh Oumar Kande ya rete ko dibi no gasa joyi o swata o resde bes ngwala taw o woni ko e tagatagal makko e jilaw o ummi Algeri o yiro to no ko lawol o kono henaki
ummaade Algeri faade Europe lawal ko maja ha Maroc wala jaa dum do no yete Tunisie ketta bat wala itagal jaa dum do Tunisie Italy wala jaa Libye
lawol hebaaki don haadani don o wuridon ko si kanko e wadbe ummibe leydele godde e Afrika
Algeri ko Algeri men jagga kawi degi men kadi Algeri yi men tambi men feewi be tambi men feewi men prison mi lay men dum do no yete jugement men jugement dal dum namdo men ko hollum batonga afam mari on gala do ko dum tumodon afam be pemen kadi afam fof billahi dal
o arte leydi makko Senegal o kono woppani so tawi o yillawol gongol ko jokkowo
ko suka to hoso ma tadde ko rabbe mo tadde ko rabbe so dañi golle mo jeen mami gollum jeerum golla so dañani kay wiñi kaade seeda mami yow lawol de inshallah so le gongol
wotbe wonbe he ladde tampube no feewi o jeya ko leydi Guiné kanko Senegal naabe wala ummibe Côte d'Ivoire wotbe abe no ngura muslim e der ladde tola hela ladde Niger e do wiyete Agadez tagdal na ndutta
enen ko wobbe sukaabe wonbe do be fof ko wobbe himmiibe yaltude biidabbe de dum ma rewal ni de do rewal mande dum ko wiide Libye yara Maroc yara Tunis wala Algérie do ko minen sukaabe wobbe hay ko non do woni wobbe de ko ba fayda tan ko horo ko dani no ko de dana ko lehede horo ko natir ko horo ko ko dum ko faala be yarde Espagne faala be yarde France faala be yarde Italie hay ko dum dani no non
hono la Cheikh Oumar Kande ni kambe ne ko tampere tan be nguri gila be ngumme leedele mabbe
be nanga ma ka der biya be jamta ma ka saadi ko wonti ma ndiranta anta e hore ma da ka ri so ko tiidi ko sadiri ma ne do kadi wadi hono prison ji kono me yangori e der biyo me tanti ha men tan
dubi no gasta gal hande sagataabe be nda dawla Afrique na tan jilo laabi be nde wales be ngura muslim e ladde ha tente ladde Sahara be nde we laade ha nde wadon keddo e maaje kala e mabbe tahanum ummaade so wana yilade ko dañi ha suuro besumum
itino men ko amen furu yaade yeso wadi to de mawdi mudum be abude o seeda ko nafotera ko baaw mum
seeda no ko ba bewa fulfulde Dakar
e bi on limoje gouvernement dawlaaji dentudi Amerika e nde hitande ujune didi e nogas tati buri ujune chapande joyi e jeetati Afrika naabe naati Amerika tawako rewrube ka kerol Mexique ko Senegal, Mauritanie, Angola e Guinée woni leyde de bibbe mun buri dudugol e gol dannagol gol doftaaki seria vewa fulfulde landi selludal en Diallo horejo dawro e jagordo arano kiddo lesdi Guinée holko woni biol makko e ko sukaabe accata leyde mun tindo chaadele mawde etagol yaadu Europe e Amerika e hino jabawol makko
sitayi on yimbe benno iwde takko mawbe mun iwde takko leydi mum pelletti leydi mawɓe maɓɓe ɓen ɓe yiɗi leydi maɓɓe ɗin ko ɓe on tigi lanndo ma miijo miijito innak honɗum woni ittude ɓe ton woɗɗintina ɓe leydi maɓɓe mawɓe maɓɓe haray kono woodi ko haani waɗde ko waɗaali haray ɓe taw ɓe waawata heɓude ton polgal no ɓe wuurira e hoore sutura ɓe wallito ɓen ngure maɓɓe ɓe wallito mawɓe maɓɓe hara mawɓeɓen wona ronkiino donc ɗum ɗon fof ko be ndaare ardiiɓe leyndi leyɗe ɗen ndaara ko honno gerdata wallitoo yimɓe ɓen ɓe heɓano ɓe wuurira e hoore sutura ka leydi maɓɓe sigi waɗaali ɗum ɗon haray wawɓe jogiiɓe doole gollugol jogiiɓe hakkil ko sukaaɓe ɓen jogii kon fof aray gollana leyɗe goo acca leydi ndin ɗon ɗen haya ɗum ɗon wonaa ko moƴƴi hara ɗum ɗon on tigi haalaali fii luttooɓe ka laawol par ce que woɓɓe kaka baharu rewata woɓɓe rewa e ɗatte fattude lutta e mum buyi lutti e mum be gouvernement ji ɗi ndaara no heɓira solution